We want to call upon His Excellency, the President of the Republic of Kenya, who is also the Commander-in-Chief of all the armed forces. Mandera cannot be turned into a battleground for Somalia. Tunawaeleza immediate relocation of Jubaland Force out of Mandera.
Waxaan doonayaa inaan codsi u jeediyo madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya oo ah taliyaha guud ee dhammaan ciidamada qalabka sida. Marna ogolaan mayno in Mandera ay isku beddesho goob dagaal iyadoo loo daneenayo Soomaaliya. Annaga waxdanna nooguma jirto in dagaal uu ka holcayo meel noo dhow oo Soomaaliya ah. Maanta waxaan si cad u codsanayaa in ciidamada Jubbaland si degdeg ah looga raro magaalada Mandera. Mar kale, waxaan ku celinayaa haddii arrinkaas la sameyn waayo oo ciidamada nagala qaadi waayo annaga ayaa sameyn doono oo ciidamada iska saari doono. Sidoo kale waxaan fariin u dirayaa dawladda dariska nala ah ee Ethiopia, waxaan leenahay fadlan ka fogaada Mandera. Haddii aad rabtaan inaad ciidamadan taageertaan, aada Soomaaliya oo xuduud dheer idinkala dhexeyso.
I want to tell them, if you don't do it, we will do it ourselves. Our Ethiopian neighbor, please, even yourselves, keep out of Mandera. If you want to support Somalia, there are a lot of border interests you can do. You have a long border with Somalia as Ethiopia.